Atianti baba Nasma.
Nakupa vichenji, nakupa utamu, nakupa kasi viu, nakuwa madamu. Yeah, nakupa ukamu, nakupa na marejesho kausha damu. Unazidi takata, unazidi shambaka napata. Au nikali mbata, kana kwamba umenikamata. Yesu nitembele, na uyu wasi mpigendele. Ukichuma tembele, minachuma pesa ni kujengele.
Sicheki na wawote, na ulinda wangu moyo. Niwegini viloboti, hawawezi kunifollow. Misiluki na wawote, na uchunga wangu moyo. Niwegini viloboti, hawawezi kunifollow. Dance, dance. Mushizo tawaua kafu paka kazi kwa nyau apirika pirika za mtu mweusi achikupatia pona ungia afro mabishi klasiki dudumavi chavichi anakubali sana Mr. Genius we ride a trooper in town nakubali sana Isa Dansa anakubali sana wanaguwa mpambadu we wakumanda
ra Chucky supplier supplier.
Chunky Supplier.com.